Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team. Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team. Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down.
Yo,
chezi miangusha team.
Yo. Zetu zetu me, I do it. See what I do it. Baby, please bend on your knees, tend to my needs. Neo in the matrix, in a glitch. Wazazi wa meti, juwa razi nikibi. Ha, wano lishinda, but mina celebrate. Nelivunjwa mkono ya kumasturbate, sina celebrate. Kijwana east, na tombo the west, na go late. You see lose hope, unezani date.
Time for the last time, nataka last chance. One dance, tundo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team. Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team. Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team.
Story bore bore sijikuti. Kizitoka na demangu mlunje, everything isikuti. Kui kui ndio mnuse mimi sijishuti. Ajui jui mini nani sivi piga booty. Wanauliza who's that? Street mini striker, broaches a fullback. Demi yako ni kipa, litoa ball kubwa. Mafansi kishika, wanatutusi umbwa. Wesi bro, we ni nephew. Usifanye ni jam ni kupe curfew. Wanashinda wakiteta, ni nini huki jana mfupi anafanya ganoschana warefu.
Time for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team. Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team. Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team.
Mama napiga na nimemshow last warning. Kuna ngoko na nidai na simuoni. Kuna poko na uliza mbona misi muombi. Na nko mafuta na una two mobiles. DJ usi scratch awoni una two mix. Sister yako flata na unacheze chini. Big Batty girl anadunda na mini. Real wagani watu wengi waniamini. Scene after scene, sema vipindi. Kuna jeshi ya Bombe na siati wa Indi. Ringis na ngwero pia leo wakonditni. Seti yongwelo hapo mbele ya mabini.
Time for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team. Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team. Wallahi sai for the last time, nataka last chance. One dance tu ndo na need, tuzitoke tu mdagla, kalamba down. Chezi miangusha team.
Bono.